Straight out to zpusha.com.
Spot the rapper.
Great looking international. She was a bella lady, baby, na le makuli ndil. She was a bella lady, baby, na le makuli ndil. Daba ati chubaba, uti machulaza. Daba ati chubaba, uti machulaza. She was a bella lady, baby, na le makuli ndil. She was a bella lady, baby, na le makuli ndil. Daba ati chubaba.
Rapper, baby, nakuye why miss you? Ulipo doka pena na mwalila. Deva fence poku unaleko oneka. Tuma picture wenzo tuma tunasila. Apeta itina eve inayenda. Vitu vonze vina kana vovuta. Manzi kupompina eve yanasila. Vovala vanga vonze vina fiba. Baby, useni za jita hao. Kutito daily ningolova. Sinizi wa dena penga komo nyumba. Baby, ine mwanjina kuyewa. Tuma kisi tonsa, tuma begi. Milomo zanga pa majazi na yuma. Na ewa tuma love tuza wenza kunipasa. Baby, zona na kuyewa.
Ushe uza bela liti, baby, na lima kulindila. Ushe uza bela liti, baby, na lima kulindila. Ndawa ati chubaba, umutima chulaza. Ndawa ati chubaba.
Nampo yako mami inale kufika. Kapena unaenda ku Amerika. Mama iwa kubani uza unemwalida. Sister wako wani uza utambika. Guyezo enda kupale dupa feel free. Kapena ungani vele kwa baby. Kapena nikaende kupa TV. Ukaone mwena yantela muvili. Zimwa mene nezeli ilipa festi. Weze kunizunga muze ma baby. Uze uma nilotako ukakona. Mweni makulo tela ine nikakona. Nima kumbukeza deti na kumana. Ndishu wenze nama za kuveneliana. Uniangana uku usekelela. Uvela kanyimbo kanga uku niwe vingi.
Need you, baby. I need you by my side. By my side, baby.
You know what time it is.
Exclusive from Big Hit.
Apula Pumbe. Baba. Hey, yo, Aslaxe.
Straight out to zpusha.com.